mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, mu duteze amatwi ni Edi Rwemba asuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda kwiyamamaza ku matora y'abadepite birakomeje.
Kese mera kuri iramutse ibonye imyanya mu nteko cyangwa se no mu zindi nzego zifata ibyemezo, umwarimu tuzakora uko dushoboye kose agira ubuzima bwiza nk'ubwo n'abandi bafite.
Uwo ni Christine Mukabuna, ni perezida w'ishyaka PS mbera kuri avuga icyo ishyaka rye rizamarira abaturage riramutse ribonye abarihagararira amatora y'abadepite. Iyo nkuru n'izindi zirimo ubushyamirane mu burasirazuba bwa Congo turazigarukaho mu kanya gato. Amakuru avugwa mu karere reka tuyahere mu Rwanda, aho muri ibi bihe bari mu bikorwa byo kwiyamamariza imyanya yo kwinjira mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Ishyaka PS mbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda naryo riri kwiyamamaza ryagaragaje imigabo n'imigambi yaryo mu kiganiro ryahaye abanyamakuru. Iryo shyaka ryavuze ko inzego z'ubuzima, ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'urwego rw'uburezi zagombye guhinduka kuko bigaragara ko zigifite ibibazo bibangamiye rubanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Bagaragariza itangazamakuru imigabo n'imigambi bashyize imbere mu ishyaka PS imbere kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda naryo riri kwiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko mu matora y'abadepite mu kwezi gutaha. Ku isonga hari inzego eshatu bavuga ko zagombye guhinduka. Uhereye ku rwego rw'ubuzima, bahagarariye PS imbere kuri baravuga ko hakigaragara uruhuri rw'ibibazo by'ubuvuzi bishingiye ku burangare bw'abaganga butera impfu za hato na hato. Baravuga kandi ko hagombye gusubiraho ishuri ryigisha ubuforomo abigaye mu masomo bakayahera hasa yo kuyafatira muri za kaminuza n'amashuri makuru. Kubahagarariye PS imbere kuri ku rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi narwo ngo rwagombye kuba rutunga bihagije abarukora, aho kumva hirya no hino hakomeza kuzamuka ibibazo by'inzara n'amapfa kandi u Rwanda rufite imigezi n'ibiyaga. Naho ku rwego rw'uburezi, naho abo mu ishyaka PS imbere kuri bakomeza kuvuga ko narwo rwazambye kubera ireme ry'uburezi rikomeza gucumbagira, byose ngo bishingiye ku mibereho mibi ya mwarimu. Ukurikije ibisobanurwa na PS imbere kuri birasa n'ibyumvikanisha ko hakiri ubusumbane bukabije mu mishahara y'abakozi ba leta, mu gihe rero batsinda amatora bakizeza ko ibyo byahinduka. Madame Christine Mukabuna ni perezida w'ishyaka PS imbere kuri.
PS imbere kuri iramutse ibonye imyanya mu nteko cyangwa se no mu zindi nzego zifata ibyemezo, umwarimu tuzakora uko dushoboye kose agira ubuzima bwiza nk'ubwo n'abandi bafite. Umwarimu ufite lisanse ahembwa 120,000. Undi muntu ufite lisanse ugiye gukora handi ahera nibura ku 300,000 niba ntabeshye. Kandi twareba umusaruro tugasanga umwarimu wari butanga umusaruro kurusha uwo wundi.
Indi ngingo ishyaka PS imbera kuri sanga yagombye kugira igikorwaho niyo kwita ku mutungo bwite wa muntu, yaba uwimukanwa n'utimukanwa. Aha hagarukwa ku ngingo yo kwimura abaturage bya hato na hato kubera ibikorwa by'inyungu rusange ikunze kutumvikanwaho. Madame Mukabuna nakavuga ko byagombye gukorwa hatagize uruhande rubangamirwa.
Hagombye kubaho ibiganiro byerekeranye cyane cyane n'ikigiye kuhakorerwa, kuko abaturage bafite ibitekerezo by'aho batuye, bafite n'uburenganzira nyine bw'aho batuye. Bakwiye rero kubanza kubwirwa bati aha ngaha hagiye gukorerwa iki n'iki. Icyo bamara kukimenya bakavuga bati koko nibyo, reka tuveho kubera inyungu rusange z'igihugu.
Kuvisha KPS imbere kuri rya shinga mu 2009 n'ubugira kabiri ryiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko. Ku nshuro ya mbere ntiryabashije kugera no kuri 1% by'amajwi kuko bagize 0.56%. Nyamara magingo ayuko risobanura ngo ryifitiye icyizere. Umukuru w'irishyaka akavuga ko ku nshuro ya mbere bahuye n'ingorane zirimo kubangamirwa n'abategetsi mu nzego z'ibanze, ariko magingo aya ngo hari impinduka.
Hari aho twageraga ugasanga abayobozi b'inzego z'ibanze baradufata nk'ari ishyaka rirwanya leta cyangwa se ishyaka ry'iterabwoba rije kuzana intambara wenda cyangwa se ibindi by'imvururu. Icyo gihe rero ndumva cyararenze, ubu ngubu imyumvire yarazamutse kuko tubibonera uko tugenda dukorana n'abayobozi batandukanye. Ubu ngubu twizera ko amatora azagenda neza, ko abayobozi b'inzego z'ibanze bazatureka tukiyamamaza neza, batongeye kutubangamira ni nabyo dusaba
kurundi ruhande na nubu hari ibisa n'ibicamarenga ko haba hakirimo ibibazo kuko byumvikanye ko ku munsi wa mbere ubwo PS imbera kuri yamamarizaga igasabo ngo byabonetse ko abaturage bayigenderaga kure badashaka kwegeraho biyamamarizaga icyo gihe abaturage ngo babarungurukaga binkinze ku nsina abandi ku biti by'amakawa ariko kuri PS imbera kuri ubwabyo bitera ishema
ahubwo byaduhaye icyizere gikomeye kuba umuntu yibereye mu ikawa no mu ntoki akajya gutelefona ati ndi hano mu ikawa ye atari kumbare sinza n'ese si icyizere najya se mu cyumba cy'itora nta wumuhagaze hejuru azabuzwa n'iki kudutora yirengagije risika ashobora guhura nayo mu ikawa inzoka yamurya ibiki ariko ajya kudukurikirana ari mu ikawa abanyamakuru twajyanye barabibonye ibyo rero ni icyizere gikomeye cyane ahubwo byaduhaye imbaraga zikomeye tuziko tuzatsinda
bamwe mu banyamakuru bari mu kiganiro n'ishyaka pesi imbera kuri bayibajije impamvu mu migabo n'imigambi yaryo nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi riguma kunenga ibiriho gusa aho guhanga ibishya naho ku bwa pesi imbera kuri no kunenga ibitagenda babyereka leta nabyo ntibisanzwe
ikintu cyihariye cyambere nuko tuvuga ibitagenda neza buriya ntago byoroshye ko umuntu atinyuka akavuga ibintu bitagenda neza mu gihugu iyo ni umwihariko wacu twe tubona kandi ni umusanzu ukomeye dutanga
nasoza nkwibutsa ko amashyaka atanu ari yari guhatanira kubona abayaturukamo batorewe ku mwanya w'abadepite arangajwe imbere na FPR Inkotanyi rimaze imyaka 24 ku butegetsi n'andi mashyaka atandatu bafatanije ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza PSD n'ishyaka riharanira ukwishyura ukizana kwa muntu PL yomba afatwa nk'amashyaka ari mu kwaha kwa FPR Inkotanyi hari kandi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije n'ishyaka PS imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho abakandida bigenga nabo niba nari bo bwana Philippe Mpayimana bwana Janvier Nsengiyumva bwana Ali Hussein Sebagenzi na bwana Elisa Musalimu ntibanyendera yaba ishyaka cyangwa umukandida wigenga nihame ko bagomba kugira amajwi angana na 5% ngo babashe kubona imyanya amatora y'abadepite ateganijwe kuva ku itariki 2 kugeza ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 akabagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
Imunzi z'abarundi zituye mu mujyi wa Kampala ni mu gihugu cya Uganda zivuga ko zifite ikibazo cy'umutekano muke ku buryo zimwe muri zo ngo zimaze gushimutwa abandi bakaburirwa irengero muri icyo gihugu ubu haravugwa ifatwa ry'umwe mu barundi ubarizwa mu maboko ya polisi ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi
Ukurikije ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi hano mu mujyi wa Kampala riziramenye iherezo rya mugenzi wazo ubufungiye ku kigo cya polisi ariko bakeka ko ifatwa rye ryabashingiye ku bintu bya politike bikomoka mu Burundi akaba ariyo mpamvu ubutegetsi bw'icyo gihugu bumushakisha navuganye na perezida w'iryo shyirahamwe bwana Ndayisenga Frederico abanza kumbwira mugenzi wabo wafashwe uwo ari we
yitwa Maronko Marcel
bamufatiye iki
icyo bamufatiye ntibaratubwira neza bavuga ngo yoba yarivye ngo amafaranga muri Bankovu akatubwira ariko aratubwira tugira ko atigeze akorayo ariko icyo tuzi icyo yatubwiye nuko yanatweretse nuko yari afise decre imonoma akora muri development communal nk'umuyobozi
hano yafasha n'igipolisi cya Uganda bivuze ko yafashwe mu buryo bukiye mu mategeko
yafashwe n'igipolisi cya Uganda masaha y'ijoro kimufata kimukuye mu rushengero aho yari kora ubwo butumwa abarondera umwagiriza barabura bavuga bati ngo ni ambasade yadutumye kugufata none ko ambasade yabatumye yo yiri hehe kugira ngo iheze twagirize cyo twagiriza ni cyahe barabirondera cyo gihe barabura mu nyuma rero masaha ashira umugoroba niho ambasadere ubwiwe niyo yaza azana na nushinzwe umutekano wo bita attaché militaire bashyitseho noneho ntibavugishije n'abo bantu bavugana n'abapolisi baho bashobora gusubira barigira mu nyuma bagiye kubabwira yuko cya kibazo noneho kivuye mu minwe y'icyo gipolisi kigiye muri Interpol naho kandi agifungiwe ngaho hantu
none bababwiye ko nango twavuga ko yashakishwaga n'u Burundi ariko bike muri Interpol
batubwiye niko batubwiye tugiyeyo dusanga aho muri Interpol icyo kibazo gisa nk'uko giteye amakenga umutahe wo kumuhagarika wasinyiwe Bujumbura washyizwe ku mukono ku munsi wa gatanu ariko we yafashwe ku munsi wa kane
ushinzwe umutekano w'impunzi mu kigo cya leta gishinzwe impunzi bwana Douglas Asimwe yabwiye Ijwi rya Amerika yuko ataramenye neza amakuru y'ifatwa ry'iyo mpunzi ko igipolisi ari cyo gishobora kuyatanga ariko umuvugizi wa polisi ya Uganda bwana Emilian Kayima yambwiye yuko bagisuzuma bifashe kuri iyo mpunzi ko batari bagira icyo babivugaho ati byari byo byose baza gukurikiza amategeko nyamara kigiye gukurikirana kiramenyekane neza dore ko impunzi zifite impungenge yuko mugenzi wabo ashobora gusubizwa mu gihugu bitanyuze mu mategeko kandi akaba zivuga ko hari n'abagenzi babo benshi bagenda bafatwa bakaburirwa irengero ariko amategeko mpuzamahanga avuga ko mu gihe impunzi isanzwe ufite amakosa umuryango wita ku mpunzi HCR hamwe na leta cyatanze ubuhunzi bakwiye kubanza gusuzuma neza ibyo mpunzi ishinjwa n'igihugu yaturutsemo mbere yuko ifata icyemezo cyo gusubizwa mu rugo kugira ngo ikurikiranwe n'amategeko ariko ukurikije bwana Ndayisenga bagenzi babo basubizwa mu Burundi ntibabona ubutabera
kuko turazi yuko abasubizwa hariya bagiye mu binogo rusange nk'abandi bose barabishe benshi ngatwe twarahunze abandi bari mu binogo rusange barabishe abandi bashitseyo babashikiza mu magereza nta rubanza babacira jewe ku bwanje nibaza yuko ari imvo za politiki urumva bakubwira ngo ushaka gukurya ntabura iza gukoza rero nibaza yuko umuntu wese muri twebwe barashobora kwiyumvira icyo bamwagiriza bakakironka hanyuma bakamufata bakamutwara hamwe ibyo baramuka bibakundiye
ariko uvuze ngo abantu bava hano bagafatwa bakaburirwa irengero biba bishatse kuvuga nk'aho Uganda ubutegetsi yabakiriye ikabahungiro itabacungira umutekano itabi
sino baba ndabivuga uko kumvure no bandabarenganije aha twahungiye rero ntitwovuga ngo byose biragororotse je nabona bagerageza uko bashoboye muga twobasaba gusumbirizaho bakatwitwararika bakadufasha bakumva ko dufite ikibazo kidasanzwe je ubwanje hariho umuntu yanyandikiye nivuba cyane kumbe naje we ndi ku rugo rutonde yambwiye ati isi ni nto cyane mu ijambo rimwe yanambwiye ati nawe ndagushaka no munsi ndagushikira
yari hano Uganda yari mu Burundi
Ignatius Bahizi ijudi America Kampala
abahagarariye abaturage bo mu karere ka Bijombo muri teritwari ya Uvira muri Kivu ya Majepfo aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barasaba ubutegetsi kubafasha gukemura ikibazo cy'imvururu zituruka ku ishyamirana ry'amoko atuye ku karere ariko ariyo y'abanyamurenge ababembe abanyintu abafurero abavira ndetse n'abatwa abo bavuga ko amakimbirane ashyamiranyije insoresore zo muri ayo moko asa nayahagaritse ubuzima kuva mu myaka ibiri ishize ndetse abaturage babarirwa mu bihumbi bakaba bamaze guhunga ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Tim Stockley mutije
abo bavuga ari kumvikana baturuka mu karere ka Bijombo bavuga ko izo mvururu zatangiye mu mwaka w'2016 zikaba zishyamiranyije insoresore zo muri ayo moko yose zigabye ukubiri harimo itsinda ry'abanyamurenge ryise twirwaneho ndetse n'iryandi moko asigaye ryise bironze bishambuke bishatse kuvuga ngo nibishaka bisenyuke imiryango ya societe civile ivuga ko itsinda rimwe ryadukira imihana yabo badahuje ubwoko rikica abaturage rigatwika amazu ndetse rigasahura amatungo yiganjemo inka abo bakavuga ko abantu barenga 120 bamaze kuhasiga ubuzima muri make ubuzima bwahagaze aho muri Bijombo ari nacyo cyatumye bahaguruka bakajya gutakambira ubutegetsi ku rwego rw'intara bwana Majari wa Kanazi ahagarariye societe civile muri territoire ya Uvira
cette situation met la population mal à l'aise ya plusieurs
iki kibazo gikomeje kubangamira abaturage cyane inzu nyinshi zaratwitswe amatungo arasahurwa abantu baricwa ndetse benshi baranahunze ibyo rero nibyo byaduhagurukije tuza guhura n'abayobozi b'intara tubasaba gukora ibishoboka bakadufasha kugira ngo amahoro agaruke muri Bijombo bamwe mu baturage bagaragaza ko iki kibazo giterwa n'umwami w'abavira ushyiraho abashefu babiri batandukanye icyarimwe ariko kandi gikomeza gutangaza kandi kikanayobera nuko nubwo insoresore z'ayamoko zikomeye za gushyamirana ababyeyi bazo mu moko yose aho bahungiye bo bumvikana nta kibazo bafitanye
ababyeyi bahungira hamwe bayo moko ariko abasore bakarwana nico kibazo gitangaje muri Bijombo ababyeyi bari muri Uvira bamanuka bashoreranye ufite wabuzi hamba gahembura wundi munyamurenga gahembura umupfurero ariko abasore babo bariko barwana mbega Bijombo ababyeyi bose bamoko yose ko barahunga abana babo babananiye
aba bavuga ko bahagarariye abaturage bavuga ko bitewe n'intambara zaranza ku karere hari intwaro nyinshi zikwirakwiye mu baturage ari nazo urwo rubyiruko rwifashisha muri izo mvururu zigenda zifata intera umunsi ku wundi bityo bagasaba ubutegetsi kongera umubare w'abasirikare ba leta FRDC aho mu Bijombo bafasha mu kwambura intwaro izo nsoresore ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo buravuga ko bugiye gukora ibishoboka mu gufasha ngo izo mvururu zihagarare ariko kandi bugasaba abaturage gufatikanya nabwo. Bwana Claude Nyamugabo ni guverineri w'intara.
Le gouvernement de la République va prendre les mesures nécessaires.
Guverinoma igiye gushyiraho ingamba zose zishoboka mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage n'ibyabo muri Bijombo. Gusa ibyo bigomba gukorwa binyuze mu bufatanye n'abanyabijombo kuko nta na kimwe cyashoboka mu gihe abaturage ba Bijombo ubwabo badashaka umutekano. Niyo mpamvu rero mbasaba kubigiramo uruhare bagakorana n'ingabo zacu tugiye kuhohereza ku bwinshi kandi zinafite ubunararibonye bushoboka ku buryo amahoro agaruka vuba cyane muri kiriya gice cya
territoire.
Ubutegetsi bwa Kivu y'Amajyepfo kandi burizeza ko bugiye gukora ibishoboka mu kugeza imfashanyo ku bavanywe mu byabo n'izo mvururu aho bakwirakwiye mu tundi turere. Nakwibutsa kuretse n'izi nsoresore zihungabanya umutekano aho mu Bijombo akari n'akarere kagaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo nivuga ko irwanya ubutegetsi bw'ibihugu bituranye by'u Rwanda n'u Burundi. Bikumvikana rero ko guhagarika izi nsoresore byonyine bidahagije ngo amahoro arambye aboneka muri Bijombo ndetse no mu tundi duce tugize teritwari ya Uvira. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Indwara y'ibitimbo bamwe bita imidido mu Kinyarwanda, mu Kirundi bakayita imisozi cyangwa elephantiasis mu Gifaransa, nimwe mu ndwara zititaweho. Harabibaza ko ari indwara idakira ntibayivuze bakazarinda bayisazana. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika badusabye kubaganira kuri iyi ndwara. Mukanya mugenzi wacu Eugenia Mukankusi yasabye ibisobanuro Bwana Jean Bosco Mbonigaba, uyu akaba ari umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC aho ni mu gihugu cy'u Rwanda.
Indwara akenshi itayigaragaza iyo umuntu ayibonye, kuko indwara yo kubyimba ibirenge cyane cyane byo hasi uhereye hano ku kirenge, ikintu dukandagiza hasi kuzamura ukageza wenda nanga mu mavi. Mu Rwanda cyane cyane ikunze kuhaboneka, kandi hari indwara ikunze kuvide yitegurwa n'impamvu zitandukanye cyane cyane izizwi cyane ku isi ni ebyiri, cyane cyane yitwa fodokomiyoze. Iyo ngiyo rero umuntu yandura kenshi bitewe no kugira n'ibirenge igihe kirekire ku butaka ufite mu butare bwihariye bwinjira mu ruhu. Indi ndwara ikaba ari indwara ya filariyoze lemfatike, iyo iterwa n'agakoko cyangwa se bita parazite cyangwa se mu Kinyarwanda mu kindi Kinyarwanda imbiririzi, ako kaba gaterwa n'umuvu uri mu muntu hanyuma ukamushamo ubukoko bw'ako ndwara, hanyuma uko igenda ikura mu muntu ikagatuma noneho ibirenge bibyimba. Ariko cyane cyane mu Rwanda noneho iboneka ikunze kuboneka ni ya mbere twavuzeho,
iyi ni podokoriyoze.
Ya podokoriyoze ni byo.
Ye mu Burundi iyi ndwara bo bayita imisozi, nkuko muvuze muti bamwe bitewe n'agace umuntu aherereyemo bayita ibitimbo, abandi bakayita imidido. Mu Burundi bayita imisozi. Ubwo rero noneho najya ngo mutubwire ari bande bakunze kurwara iyi ndwara.
Murakoze cyane. Nicyo koko kuko iyi ndwara ikunze kurwarwa n'abantu akenshi bagenda igihe kirekire ku butaka, noneho ubwo butaka bukaba buri mu butare, cyane cyane bigaragara ko ushobora ko ubwo butare bwo mu butaka buba bwaturutse ku butaka bw'ibirunga. Niyo mpamvu ushobora gusanga wenda nko mu majyaruguru ndetse n'iburengerazuba bashobora kuba bafite iyo ndwara cyane wenda kuruta ahandi. Ariko bivuze ko nk'aho idahari nubwo mu Rwanda ari nke cyane wenda turaza ku bigaragara ko ari nke cyane ku bintu mu mazeru n'ibice zeru kugira ngo mu Rwanda barirwanye bake cyane. Ariko abanyarwanda ba bandi bagize igihe kirekire nibura ushobora kugaragaza ko mu by'ukuri bishobora gusaba imyaka icumi kugira ngo umuntu agaragaze ubwo burwayi. Noneho hari n'ikindi cyagaragaye ko mu by'ukuri muri abo bantu bayirwara hari ukuntu mu miterere yabo y'umubiri iyo twakwita jenetike baba bari bagiye gushagarira cyane kuri ubwo butaka. Nubwo butaka bwakwinjira mu ruhu kubera bwagushagarira mubabamo bitewe n'imiterere y'umubiri, bakaba bagira uburyo umubiri wabo uhita ushaka kukirwana binyuriye ku bite nuko umubiri wabo ugirishaje kandi ngo tare byo mu butaka bigatuma no uko umushaka kwirwanaho bigatuma ahantu itaka byinjiriye habaho kubyimba kw'imiyoboro imwe n'imwe iyobora y'amatembabuzi yo mu birenge ukubyimba kwayo ikagenda yangirika uko yangirika ndetse n'igenda ifungana ikaziba ya amazi atemberaga hariya mu birenge abatagitembera neza bigatuma ari ikenge kibyimbamo cyane ya amazi atabasha gutembera.
Ubwo se iyo ndwara iravurwa ikaba yakira?
Nkuko nari maze kubivuga mu kanya gato urumva ko niba bitewe n'imiterere y'umuntu cyane genetike wa wundi uteye ku bwa bw'ubushagarira cyane bwihariye kuri bwa butaka biravuga ngo ishobora kuvurwa cyangwa gufashwa ushobora gufashwa akagira ubwo agaruka kugira ikirenge kizima nk'abandi bantu bose bajya mu bayirwaye ariko ibyo ngibyo byasaba ko za ngamba zijyanye no kwirinda ubuzima bwa butaka bwa butaka bumutera ibibazo bimusaba ko izo ngamba zikurikizwa niba wenda agomba gukomeza kwambara inkweto igihe cyose akomeza kuzambara kuko aramutse adakurikije ya mabwiriza cyangwa za ngamba zirinda ubuzima bwa butaka yakongera akagira ikibazo cyo kubyimba ibirenge nka kwa kundi kuko urumva biba muri we bitewe n'imiterere y'umubiri we. Ariko abafasha rwose ku buryo hari ikintu aricyo bitanga ngo tutavuga ngo ni ugukira burundu ariko usanga agize ikintu kizima ku buryo usanga rwose afite ubuzima bwiza utamenye ko wana urwaye iyo ndwara kereka wenda bitewe na degere byagezeho ni ushobora kugabanuka gatoya ariko wenda bikaba bitacyarica ako kanya ariko wamureba ugasanga ntabwo bimuteye ubumuga ntibitumye ati gukorera imirimo isanzwe uyu usanga rwose ameze nk'abandi bantu bazima badafite indwara.
Nagira ngo noneho twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika Lambert Nguherewe urahagana hehe?
Mpagaze mu gisagara cya Bujumbura.
Iyi ndwara y'imisozi se iwanya ngo murayibona namwe?
Iyo ndwara uko bimeze ino mu Burundi navuga nk'ibya ndenda nayo ntabwo biri hasi ariko birashaka gushika ariko ntabyo nzi.
Wari ufite akabazo
nyine mu gihe biba bikagaragara yuko umuntu arwaye iyo ndwara ingene boyikinga bakayivura bakayituza kugira ngo ntizongere kugaragara.
Jean Bosco Lambert arabaza niba hari uburyo umuntu yakwirinda kuba umuntu yakwirinda kuba yarwariye indwara hanyuma rero no kuyivura.
Nzi kuko nk'uko twabivugaga ni indwara rwose ishobora kwirindwa mu buryo buzuye ku buryo rwose abantu batasigira bahugira aho bahurira nayo cyane cyane niba bafite ya miterere yabo y'umubiri yihariye ku buryo ariko bitatuma bayirwara. Urugero kwirinda ni uburyo busanzwe bw'isuku rusange abantu bagira cyane cyane kwambara inkweto niyo nibwo by'ingenzi cyane kwirindwa kugira ngo umuntu ayirinde kuko iyo umuntu yambaye inkweto icyo gihe ntabwo ivumbi rimugeraho cyangwa se niyo nk'abantu bakunze kugira ibifuka by'impfizi cyane bakaba batunzwe n'ubuhinzi bashobora guhinga ko bambaye inkweto zitabasha zibagera hejuru ku buryo batabasha kugira aho bahurira n'ubutaka ngo babashe kwinjira mu ruhu rwabo. Nuno ku bandi bantu bashobora kuvuga bati se birashoboka gute ko twahinga twambaye inkweto ahantu hagoye tugira ni mu gishanga cyangwa n'ahandi hantu hagoye kwambara inkweto cyangwa se ntitubasha kubona izo nkweto twakwambara tuno duhinga. Aha birashoboka ko mu gihe noneho barangije ibikorwa byabo by'ubuhinzi bashobora kugira isuku ihagije n'ibirenge kugira ngo rya vumbi cyangwa bwa butaka bwagiye bufataho bubashe kuvaho. Aho ngaho bisaba iki? Bisaba gukaraba neza isabune n'amazi n'isabune hanyuma noneho ahandi haba hafashe n'ubutaka ujye nko mu nzara cyangwa se mu haraki y'amano bakaba bakoresha n'akaraso gaciriritse bakaba babasha kuhakuba neza ku buryo bizera koko bwa butaka bwavuye ku kirenge bugasigara ku kirenge ngo bukomeze kwinjira mu ruhu buzagende bwangize imiyoboro ntembabuzi iba mu birenge. Ubu ni uburyo bwiza rwose bwo kwirinda kugira isuku ihagije y'ibirenge kuri icyo gihe nta bantu bahurira n'uburwayi. Abajije n'ikindi kibazo kirimo kwivuza ati se kwivuza gite nibyo koko nta kinini kivango n'inkinwa ndeta ngira indwara y'ibirenge oya n'ubwo angaha ni bivuza bate icyambere no kubanza kumenya icyateye uko kuzimba kw'ibirenge kuko nkuko nabivuze ntangi gitangira hari ibintu byinshi byo gutera indwara nka ya ntangirije twavuga itwa lymphatic filariasis ni indwara yitwa gutyo iterwa n'abakuze kitwa uceri ya banfo noneho kagira mu muntu bitewe n'uko ari umwe n'umubu hari ibihugu bimwe na bimwe usanga noneho ubu bwoko bwa filariasis lymphatic aribwo bwiganje cyane kurusha indwara ya podokoniyoze n'imirire yindi y'ubundi bwoko biterwa n'ubutaka noneho icyambere nsaba kubanza kumenya ese icyateye indwara ni igiki ese bimaze kumenyekana tugasa ibyo bishobora gukorwa wenda tugenda isuzuma ry'indwara mbere y'uko ivurwa bisaba kureba ese wabyinjiye ibirenge ryari byatangiye ryari ashobora kuvuga ati wenda imyaka iri icumi ndwaye cyangwa byatangiye gutya tukumva ese byatangiye ryari ariko kuko iyi ndwara ya podokoniyoze iyi yandura bitewe no kugenda igihe kirekire ku butaka nta nkweto umuntu yambaye ikunze gutangira mu birenge umuntu akumva ko yaryata mu kirenge noneho ikazamuka ububyimbe bugahera hasi ku kirenge buzamuka hejuru naho mu gihe ino ndwara ya filariyoze iriya iterwa n'uriya mubu iyo kubyimba bihera hejuru
bigana
he hano ku matako bimanuka hasi mu birenge
ni ukuvuga ko ari akaguru kose noneho icyo gihe
bigenda bitandukana hari igihe ashobora kubyimba akaguru kamwe kuri filariyoze kubyimba akaguru kamwe mu gihe hano kuri podokoniyoze amaguru yose arabyimba ariko ntabyimbe mu buryo bungana none niba kubyimba byahere hasi mu kirenge mbere atangira kumva uburwayi yumvaga aryarya akabikirwa mu kirenge noneho ko ibyo bihereye hasi mu kirenge bizamuka gutyo amaguru yose arabyimba ariko yose ntabwo abyimbye kimwe noneho umuntu akamubaza ibyo byose bituruka mu kumubaza ibibazo bijyanye n'uburwayi bwe noneho umuntu akongera agakora n'iriya tesite noneho ireba ese ntabwo yaba ari ya parazite yateye buno burwayi ya ushariya bansofuti yatewe n'uwa mubu umuntu akongera akamubaza niba wenda ataregezwe kuko ushobora gusanga arwaye n'indwara z'umutima imitsi iyobora amaraso ikaba itameze neza ugasanga nabwo yabyimba ibirenge nyamara mbi mbona amaze kumenya neza by'ukuri ko ari podokoniyoze bino bitindo biterwa no kugenda ku butaka unatambaye inkweto icyo gihe noneho kuvurwa ni kwa uhabwa bitewe na n'ikigero indwara igezeho kuko hari ibyiciro bitandukanye hari ibyiciro bigera kuri bitanu wenda ndaza kubivugaho igihe nikidukundira
utu tubazo tubiri muganga mbega iriya ndwara nayo ishobora kuba muri za zindi zo mu miryango bita uruhererekane akabazo ka kabiri muganga iyo ndwara nayibonye kera nubwo mvugaga mu majyaruguru wapi hano mu rwanda hose irahari ariko abantu benshi nakunze kubona arayisazana pe nk'ubu ngubu hari n'uwonzi uwa mbere yapfuye ari umukecuru atari imishe n'uwo ari uwonzi arayifite kandi ni umusaza rukukuru ariko noneho muganga hari kesi hano hari umuntu nzi we ayifite ukaguru kamwe akandi iri mu gihe mbe muganga icyo gihe biba byatewe n'iki
ubushakashatsi kandi bwemeza ko hari aho mu miryango usanga abantu bafite iyo ndwara nanjye hari umuryango unzi umwe wavuze ko mu by'ukuri uyirwaye n'umwana we yayirwaye ibyo byagiye bigaragara mu bushakashatsi kubera ya miterere y'umubiri umuntu ayihererekanya undi ku buryo niba umubyeyi umwe agihisha agaragaye kuri ubuye buba mu butaka n'umwana we ashobora kuzavugisha byaragaragaye rwose ko bibaho cyane bibaho nubwo atari umuryango yose ufite iyo ndwara mu by'ukuri iyi ndwara nibyo koko umuntu ashobora kuyisazana pe ikibazo gishobora kuba ni igihe ashobora kurwara ubu burwayi noneho uko icyayi cyangirika hasi hakajya n'izindi mikorobe izo mikorobe cyangwa se infekisiyo hakajya infekisiyo bitewe n'izo mikorobe iyo infekisiyo wenda akaba itavurwa neza ngo ukire ikamutera ibindi bibazo by'inyongera bishobora kumugeza ku rugo
Uwo yari Jean Bosco Mbonigaba n'umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda. Ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo ku isaha. Dushimira engineer Carlos wadufashe mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Karara wadufashe kwegeranya aya makuru, ndetse na Frederic Nkurikije wari uyihagarariye. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze mu byoherwe na gahunda za radio Ijwi ry'Amerika.